kikakasidwa nti abaana 10-17 bebaze bafanga bakazaalibwa mu ddwaliro lya Mukono General Hospital mu myezi mukaaga egiyise olw'ebizibu eby'enjawulo bye bafunira mu mbuto z'abanyaabwe ne mu kiseera nga bazaalibwa. Ku muwendo guno kuliko abazaalibwa nga tebatuuse ate nga ebyembi eddwaliro lino teririna busobozi bwakubawa bujjanjabi obw'enjawulo bwe bayinza okwetaaga mu buto bwabwe. Bino byanjuddwa akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Mukono Dr. Steven Mulindwa ku mukolo gw'okugulawo ekifo ewajjanjabirwa abaana abazaalibwa n'ebizibu eby'enjawulo bye bafunira mu mbuto z'abanyaabo mu kiseera nga bazaalibwa ku ddwaliro lino ery'e Mukono nga kizimbiddwa ekitongole ekya Save the Children.
In the past 6 months, we have lost over 117 babies in this family. But when they die, when there is not a clinical person, it also becomes a bit funny. So 6 months, 117 babies, I've already passed on in this facility. What I need to commit is that we are committed as a department to ensure that maternal neonatal health services improve in the district. And also the emergency medical services. Now we have this one, which is public, but we are also struggling to ensure that we set up another one at Koja Health Center for, so that will reduce on the volume.
Akulira ebyokuzaalisa mu ddwaliro lino Dr. Kenneth Kigonya ategeeza nti abaana abawera 9 be bazaalibwa buli mwezi mu ddwaliro lino wabula ku bano ebitundu 12 ku buli 10 bazaalibwa n'ebizibu eby'enjawulo nga beetaaga obujjanjabi obw'enjawulo ate nga bwa kikugu.
This hospital handles over 900 deliveries in a month. That translates to about 30 deliveries in a day, which is quite a big number. And certainly, we expect the number of babies to require specialized care, NICU services. Of these, the number of complicated deliveries arising from complications like preeclampsia, which may require babies to be delivered a bit earlier before their term. Of course, these need such services. And we need to be very thankful to save the children for the enormous support and commitment to improve maternal and newborn outcomes.
Mu mbeera eyakulira abakozi ba gavumenti n'entambuza y'emirimu mu disitulikiti y'e Mukono, Damba Henry agambye nti bakola kyonna ekisoboka bagonjoole ebizibu ebisoomooza eddwaliro lino omuli abasawo abatono n'ebbula ly'eddagala.
We're having challenges like this hospital. Of course, the infrastructure challenges are very clear. And across the district, we also have staffing challenges. But you see, when you have challenges, there are those ones you can handle. There are those ones you escalate to other levels. So as a district, we're also committed to deal with those challenges that we can handle, that we can deal with. And one of them is trying to reduce on
amyuka umbaka wa government atula mu district ya Mukono RDC Moses Muyambi Rutaya alagidde abasawo kukubiriza abaami okujja ne bakyala baabwe okunywa eddagala mu kiseera ekyo kwetegekereza dde kyongera okunyweza obumu mu bo.
I want to urge to our health workers that when you are giving counseling, please, you should also call the husbands of such people to come and leave. They see a side of their wives. I got challenged and I have been touched to see that the ladies are struggling to give testimonies, and even in their testimonies I have not heard where the men come in to give support. So really, it is a very, very big challenge. So I call upon my fellow men, let us always be parents, not the schemers, who after donating something then we run away.